RangerPhoenix.com.
Wakati ambapo nilijifungua Angel haikuwa rahisi kukubali ile hali ambayo alikuwa nayo.
Walikuwa wanafikiria labda tumekosea kitu mimi ama baba yake.
Ilikuwa noma, ilikuwa kali sana.
I used to ask my mom, why is it telling me that I'm like this? And when you go to the mosque, when you go to the church, when you go to visit your neighbors, you don't see them. Where are they?
Like my dad was sent to be killed, really.
Anyway, it's crazy. It's just crazy.
Saba mwezi wa saba, miaka zimepita 17. Humu duniani nishajipata, mimi niko nilivyo. Sina baba wala mi sina mama, siwezi enda mbali mi najificha. Natoka kujificha najitokeza, mimi niko nilivyo. Funga virago vyangu naenda mbali, sijui nifanye nini niende wapi. Nifuate nani mimi nimwite nani? Mimi niko nilivyo. Sioni mwana nyinyi mwanikimbia, sioni mwana nyinyi mwanidharau, sioni mwana nyinyi mwaniepuka. Mimi niko nilivyo. Mbona
niumba alipanga mpango wake kwamba mimi niwe jinsi nilivyo. Mbona sasa hamnidhamini? Mwaniona kama sifai. Sikuchagua niwe jinsi nilivyo. Nikitembea barabarani, macho mmenikazia, mbio mwaniondokea. Mimi ni kama nyinyi.
Many people come to see really years no more children. It's a country problem and nobody is talking about it. Ambacho kinahitajika kubadilishwa sana ni fikra za kila Mkenya.
I feel very guilty because I wasn't interested in having my mom to take care of my brother.
Kwa nini mwaniepuka? Na mimi ni kama tuwe. Na mimi ni kama tuwe. Kwa nini wanidharau? Kwa nini wanidharau? Na mimi ni kama tuwe. Na mimi ni kama tuwe. Kwa nini wanikimbia? Kwa nini wanikimbia? Na mimi ni kama tuwe. Na mimi ni kama tuwe. Kwa nini? Kwa nini?
Mbona
wengine ambao hawaamini mtu mrembo anaweza kuwa msafi, anaweza kuwa na familia.
We did things that raised us up. There was no gap. There was no room to imagine that he was physically disabled.
We had a very emotional conversation like after my mom died, and then decided introducing myself. It was funny because I was introducing myself to him. This is my name. You know, I've not been interested in you. You know, I'm very sorry. I apologize. You know, let's start afresh. Now, I'm going to be taking care of you.
Ni macho tu ambayo imekosa, but nini kwa kuwa.
More music at 93.8.